Yo.
Hey, mind like samurai. Woo, woo. Yeah, mwana wake up, zendi mwana wake up. Woo, Lagos, Jersey, Chigali, zendi mwana wake up. Yeah, Sweden, Paris, London, zendi mwana wake up.
Rubaga, Jetu, Va, zendi mwana wake up.
Hey, mwana wake up, zendi mwana wake up. Woo, Lagos, Jersey, Chigali, zendi mwana wake up. Yeah, Sweden, Paris, London, zendi mwana wake up.
Rubaga, Jetu, Va, zendi mwana wake up.
When you in the sky, I'll be out of space. Park with your chick, I will validate. Your beef ain't slick, let it marinate. If the man are from Uganda, the man are great. But you need an AK in the gate. It's hard to get a payday in my state. We all trying to save face in the day. This start with a day, let it KLA.
Kampala muri mutia. Kigali bite wada. Nairobi sema. TZ, yo, get me a plug. Roll out for weeks in the plane, not the truck. I don't release, cause you can't keep up. Yo, what a speed, well, I was on bugs. Now you stuck it, you think you cut up?
Mwana wake up, zendi mwana wake up. Whoa, Lagos, Jersey, Chigali, zendi mwana wake up. Yeah, Sweden, Paris, London, zendi mwana wake up.
Rubaga, Jetu, Va, zendi mwana wake up.
Hey, mwana wake up, zendi mwana wake up. Whoa, Lagos, Jersey, Chigali, zendi mwana wake up. Yeah, Sweden, Paris, London, zendi mwana wake up.
Rubaga, Jetu, Va, zendi mwana wake up.
I rep my city till I die. So sick, Flojo, I'm so fly. Gemu nalivisha suit and tie. Natokea asiri babulai. Mazigidi bumbidi bye bye. All over the world they haikatai. Na bado na udai pesa mingi humuziki. Kukapa nilipo ni mziki. Asemi nitokako ni mtete. Mtoto hadanganyewe pepe. Madingi na madogo vijiti. I be the flow, I don't go with the flow. TZ na UG connection. Simbo yo yo ni my action. Navio with the King Joe. Now you know what I'm about, so
mwana wake up, zendi mwana wake up. Whoa, Lagos, Jersey, Chigali, zendi mwana wake up. Yeah, Sweden, Paris, London, zendi mwana wake up.
Rubaga, Jetu, Va, zendi mwana wake up.
Hey, mwana wake up.